Stino Sound.
Nitaishi, asema Bwana,
nimefanya nao yao nisiyo yaona Bwana.
Thank you, Jesus.